Omukwano go gunsuza ntudde Sicheba kagunsuza ntunula Bulikadde mbeera neuba Sikulimba zenkunyeze Baby lwaki wanvaamu Maliwo kye wandekamu Sikulimba Baby lwaki wanvaamu Maliwo kye wandekamu Sikulimba Baby lwaki wanvaamu Maliwo kye wandekamu Sikulimba Baby lwaki wanvaamu Maliwo kye wandekamu Ebye mabega tubireke mabega Oyagala nfo oyagala netube Omutima gwange kukubanja Wansuubiza ngu butanumya Oyogera obugambo buwoomerera Neddoboza one kisukuluma Ndi mujja omulungi nga gwe Ananjagala nga nze we nkwagala Anandaga omukwano wana madala Ebiwundu by'omukwano tebisanguka Bisigala ku mutima nga bikuluma Baby lwaki wanvaamu Maliwo kye wandekamu Sikulimba 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 Olina kikuluma kyona mbuulira Nakyona nkyuseemu Simanya wana kukola ki Bade nkusaba onsonyiwe Omukwano nze kwagala Omukwano nze kwagala Omukwano nze kwagala Geta Afirikana nze kwagala Omukwano nze kwagala Omukwano nze kwagala Omukwano nze kwagala Geta Afirikana nze kwagala Baby lwaki wanvaamu Maliwo kye wandekamu Sikulimba Baby lwaki wanvaamu Maliwo kye wandekamu Sikulimba Baby lwaki wanvaamu Maliwo kye wandekamu Sikulimba Baby lwaki wanvaamu Maliwo kye wandekamu Sikulimba
It's Lovematic
Ebye mabega tubireke mabega Oyagala nfo oyagala netuge Omutima gwange kukubanja Wansuubiza ngu butanumya Omukwano nze kwagala Omukwano nze kwagala Omukwano nze kwagala Geta Afirikana nze kwagala Baby lwaki wanvaamu Maliwo kye wandekamu Sikulimba Baby lwaki wanvaamu Maliwo kye wandekamu Sikulimba Baby lwaki wanvaamu Maliwo kye wandekamu Sikulimba Baby lwaki wanvaamu Maliwo kye wandekamu Sikulimba